Murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi mu Burundi kuri short waves metero 19 na metero 22. Mwadusanga ariko no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatumva aho muri hose ku isi. Mukanya rero ni cya kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu muri aya masaha. Uyu munsi turabaganirira kuri gahunda ifasha imiryango cyangwa se abarwayi bafite uburwayi budakira cyangwa indembe. Ubwo rero mugume hafi ya radio yanyu, ikiganiro kitaza kubacika muri isanga. Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Inshuti z'ijwi rya Amerika, nongere mbahe ikaze mwese kuri radio yanyu. Nkuko duherutse kubiganiraho, si ikintu cyoroshye kurwara uburwayi budakira cyangwa se kurwaza umuntu uzi ko atazakira. Hari byinshi bihinduka mu mibereho y'umuryango, mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi turaganira ku buryo bukoreshwa mu gufasha umurwayi ndetse n'umuryango we kugerageza kugira imibereho isanzwe igihe hari umuntu ufite uburwayi budakira. Twongere rero kubatumirira Madame Diane Mukasahaha, akaba ari mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Ni umuhuza bikorwa wa palliative care cyangwa se soins palliatifs ku rwego rw'igihugu, akaba rero ari gahunda ya Ministeri y'ubuzima mu Rwanda. Turaza rero kubaha umwanya muze kubaza ibibazo cyangwa se mutange ibitekerezo mu gihe hari inama iteganijwe kuri serivisi izwi nka palliative care cyangwa se soins palliatifs nk'uko nari mbivuze. Nizaba mu cyumweru gitaha. Muduhe telefoni zanyu tuze kubahamagara. Yacu ya WhatsApp ni kubanza akamenyetso ko guteranya 202 441 9931. Reka rero twakire umutumirwa wacu ntabatindiye, Madame Diane Mukasaha. Muraho neza, murakomeye.
Muraho neza Eugenie.
Yee, nongeye kugushimira uyu mwanya wongeye guha abakunzi b'ijwi rya Amerika na radio ijwi rya Amerika ubwayo, kugira ngo wongere udusobanurire ku by'iyi serivisi itangwa mu Rwanda. Nguhaye ikaze kandi.
Ego, murakoze. Ndashimira ijwi rya Amerika ko mwaduhaye umwanya. Ni ubwa kabiri muri iyi minsi muduhaye umwanya wo kuganira kuri iyi gahunda ikomeye nziza yitwa palliative cyangwa se palliative care mu ndimi z'amahanga. Mu Kinyarwanda ntabwo navuga ngo twabona neza uko tuvuga cyangwa se uko twita izo soye, ariko ngerekereje mu magambo makeya, ni ubufasha buhabwa abantu basanze barwaye indwara zidakira n'ubwo indwara itazakira, ariko noneho abantu bagafashwa kurushaho kubaho neza batababara cyangwa se badafite ibindi bibazo bishamikiye kuri iyo ndwara.
Twongeye kubatumira nyine kubera ko hari n'inama iteganijwe kuva tariki 17 kugeza ku ya 20 y'uku kwezi izasuzuma ibyerekeranye n'iyo n'ubwo bufasha cyangwa se palliative care nk'uko mumaze kubivuga. Ubu buryo bukora gute?
Yego, murakoze. Murakoze no kudufasha kwibutsa iyo nama. Turashimira Leta y'u Rwanda na Minisiteri y'Ubuzima ko hari intambwe u Rwanda rugezeho mu gufasha abarwayi bafite indwara zidakira, ku buryo amahanga yaduteye iteka muri uyu mwaka baduhitamo ko twaba twebwe tufata iyo nama ariko twa
nayakira
ikicere cy'iyo nama iswa kwakira iyo nama inama mpuzamahanga iri mu bihugu binyuranye uyu munsi ugera ku bihugu 50 n'ibindi bazabateraniye hamwe kugira ngo tuganire mu gihe cy'iminsi itatu impuguke zinyuranye uburyo izo separative cyangwa se palliative care zitangwa ku barwayi mu bihugu binyuranye n'abanyarwanda birumvikana bungukireho separative rero nk'uko nababwiye ibihugu biri mu nzira y'amajyambere reka mvuge ibihugu byose ntahereye ku Rwanda gusa usanga kenshi batsinda ku bufasha bwo kurinda indwara cyane cyane izi ndwara zandura za diare impfu z'abana kuko akenshi zose zica vuba kandi ziba ziteye ikibazo kigaragara ako kanya ariko uko ibihugu bigenda bitera imbere niko usanga umuntu arushaho kugira icyizere cyo kubaho kirekire abana batagipfa bavuka indwara zandura za diare n'izindi zoroheje zigakira noneho izi ndwara zidakira zikarushaho kuba nyinshi za izo bita NCDs non-communicable diseases uko zibaho nyinshi niko usanga abantu bagira ikibazo bakakenera ubwo buvuzi za kanseri za diyabete indwara z'imitima ugasanga rero ni ngombwa ko ibihugu bya Afurika natwe Rwanda turimo tugomba kwitegura gufasha abo barwayi kuko nibwo bwose tuvura nubwo bwose turinda indwara ariko hari abarwayi badakira kandi bakomeza bakaba abantu ntabwo tuba tuzi umunsi ari aho ngaho nagira ngo nsobanure
tugarutse kuri iyo nama gatoya murebye nk'ibyifuzo u Rwanda rwaba rufite ikintu rwaba rwiteze by'umwihariko kuri iyo nama cyaba ari nk'iki
ikintu cy'umwihariko twiteze muri iyi nama ni uko dushaka ko abantu benshi bitabira kugira ngo bamenye aho ibindi bihugu bigeze cyane cyane yuko ibindi bihugu byateye imbere usanga hari ahantu bigeze rwose ugasanga no muri Afurika dukeneye yuko bamenya uburyo bukoreshwa kugira ngo bafashe abantu igira indwara zidakira ugasanga nk'urugero hari imiti myinshi iri gukoreshwa muri iki gihe imiti igabanya ububabare cyangwa se ivura ububabare dushaka kugira ngo muri iyi nama ivugweho cyane usanga hari ubushakashatsi bwinshi bwagaragaje yuko iyo umuryango nyarwanda cyangwa umuryango nyafurika ufite umurwayi umwe ufite ububabare kandi bukabije abandi banyamuryango babiri cyangwa batatu nabo bahita bafatwa n'ikibazo cyo kurwaza igihe kirekire abana bajya mu mashuri abaturanyi ntibakore kubera barwaje ugasanga birateza ikibazo niyo mpamvu yo muri nama twitezeho ko abantu benshi bazakangurirwa cyane kumenya separative kumenya kuzisaba no kumenya kuzitanga ku bazitanga
iyi nama se inama nk'iyi ku rwego mpuzamahanga yiga kuri iki kibazo nyine cy'izo sumwe palliative ni ubwa mbere ibaye cyangwa ihora iba buri mwaka uko mwaka utashye
nakoze inama ngaruka myaka itatu iba rimwe mu myaka itatu iyi nama ni ya gatandatu ibayeho ku rwego rw'isi igenda iba isimburanye ibihugu bya Afurika kuko ariho usanga hakenewe cyane ubufasha muri iki gihe n'ahandi burakenewe ariko muri Afurika hakeneye gushyirwamo imbaraga gatatu mu bihugu bindi mu myaka itatu ishize yabereye Uganda mu yindi myaka itatu ishize yabereye mu gihugu cya Afurika y'epfo ubu rero ku nshuro ya gatandatu n'u Rwanda ikindi nongeraho ni uko hazaba na sesiyo cyangwa se indi nama ibanziriza iyi ngiyi y'abaminisitiri ba Afurika cyangwa se ababahagarariye bazaba bavuga nabo kuri palliative care bazicara kuganira kuri sue palliative kugira ngo minisiteri z'ubuzima za Afurika zifate imyanzuro ikigiye gukorwa kandi zifate imyanzuro yo kugira ngo hejuru urumva na abaminisitiri bazaba baje hari bamwe bamaze kwemera ko bazaza bamaze kudusubiza hari n'abandi bamaze kohereza amadelegasiyo cyangwa se ababahagarariye kugira ngo bafate imyanzuro tuzagenderaho muri iyi myaka itatu tubasha kwireberaho nk'igipimo ese mu byo abaminisitiri bacu cyangwa abayobozi bacu bemeze ku isi ya palliative muri imyaka itatu tugeze hehe ese ku rwego rw'isi ku gishushanyo cyangwa se ku ifoto yo ku rwego rw'isi tugeze hehe buri myaka tukongera tukisuzuma aho tugeze
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri Isanga giha ijambo abakunzi b'iyi radiyo kugira ngo babaze cyangwa se batange ibitekerezo najya ngo tunyarukire ku murongo wa telefone tubaze twakire Musafiri Musafiri uranyumva
ndakumva
wiriwe neza urahagana hehe
mirengi kiganiro mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo
yego ikibazo ufite cyangwa se icyifuzo igitekerezo wifuza kugeza ku mutumirwa wacu
ndimo bagana ko ntakurikiye neza nimbaro kutika kuhu kubarugwa hizo ngara zikakira wenda watika abgaho nesko vikire
ntabgaro kutabita huo ahubwo no kureba uburyo barushaho kwitabgaho
barushaho kwitabgaho ikumba nk'abanyarwanda umuntu w'urwaye wenda indwara idakira iyo umwitayeho ndumva nawe agira icyizere akaba ameze wenda nk'undi murwayi urwaye ya ndwara ikira wenda we n'ubwiyidakira ariko kuko ukuntu wamwitayeho ariko ubonye uri kumuha icyo ari kubona ashaka akakibonera igihe ndumva nawe afite icyizere icya wa wundi urwaye indwara ikira
bishobora no kumwohereza yenda ubabare cyangwa bikamuha icyo kizere nk'uko urimo bivuga. Hari ikibazo wifuza kubaza cyangwa ni igitekerezo wifuza gutanga?
Icyo numvaga nyine ni uko bajya bitabwaho bikwiye naho bitari naho nyine bakahagenda bakagenzura bakareba nimba hari aho batabitaho nyine nabo bakababwira bakabitaho bikwiye.
Urakoze cyane. Mbere yuko
ni
Musafiri? Yitwa Musafiri.
Wasafi.
Wasafi?
Wasafi. Nagiye kubaza aho utuye nta barwayi uzi baba barwayi za kanseri cyangwa indwara zakira bagaruwe mu ngo badakurikiranwa cyangwa abana bavutse bafite uburwayi bakabakira mu byumba hirya?
Barahari ntabwo ari benshi nkunda kubona ni bake bake ariko abo mbona bafite baba babitayeho nyine ariko ntabwo ari benshi mbona ariko abana mbona baba bari kubitaho nta kibazo.
Urakoze cyane Wasafi. Reka twakire na Emmanuel. Emmanuel uranyumva?
Urakoze cyane.
Emmanuel
uri muri Amerika?
Wiriwe uri hehe?
Yego yego manyitabirusha bagabo. Emmanuel ndi Kigali mu Rwanda hagana mu Gatenga.
Yego yego.
Nk'uko rero mwatugezejeho iriya nsanganyamatsiko ku bantu bandura indwara zidakira uburyo kibafatwamo, ubundi urebye inaha mu Rwanda usanga abo bantu bitabwaho cyane cyane, urabona nk'abantu akenshi bafite ubwandu bwa sida bahabwa imiti y'ubuntu bakaba babasha kubaha amahugurwa agiye atandukanye kugira ngo babashe kwiyitaho ndetse no kubungabunga ubuzima bwabo mu minsi basigaje. Ari nayo mpamvu usanga nanone Leta igenda ishishikariza abantu kwipimisha hakiri kare, kwipimisha buri amezi atandatu kugira ngo umenye uko umubiri wawe uhagaze. Ari naho bahera bafasha abantu bose, abarwaye za diyabete, abarwaye za hepatite, ku buryo usanga mbese bose bagenda bafashwa muri rusange. Nubwo wenda hari abavukana ubundi bumuga butandukanye cyangwa izindi ndwara zidakira, usanga ababyeyi babo bafite imyumvire iri hasi, bigatuma abo bantu bagumishwa mu mago, ntibegerezwe ubufasha cyangwa se begerezwa abayobozi ku buryo babasha kubitaho bikwiriye. Ariko ubundi usanga muri rusange Leta ntako itagira mu gufasha abo bantu, ahubwo nuko usanga hari abaturage bamwe na bamwe bagifite imyumvire iri hasi. Ari nayo mpamvu njyewe nkabirusha abagabo guturuka mu Gatenga nashishikariza abanyarwanda bose ati twitabire kwipimisha waba urwaye cyangwa utarwaye kugira ngo ubashe kumenya uko umubiri wawe uhagaze. Ari nako nshimira uwo mutumirwa mwadutumiriye, Ijwi rya Amerika. Ndabakunda kandi ndabashimiye kubw'ibiganiro byiza mutugezaho. Murakoze cyane.
Urakoze cyane Emmanuel, natwe turabakunda.
Diane,
waboba nk'ibi ngibi yavuze byerekeranye n'abantu bakeneye gukangurwa, hakorwa iki mu rwego rwo gufasha nk'imiryango irwaje abantu kugira ngo barusheho gusobanukirwa, cyangwa se ibyaye nk'umwana ufite ubumuga aho kugira ngo bamurekere mu nzu, hakorwa iki mu rwego rwo gufasha imiryango?
Murakoze. Icyo nabonye ni uko ubukangurambaga ni uguhozaho. Hari gahunda za Leta yego zigenda zikangurira abantu kwita ku buzima bw'abantu bafite indwara zidakira, kandi ko umuntu ari umuntu kugeza ku munota wa nyuma. Ariko uracyasanga mu muco n'imyumvire y'umuryango mugari w'Abanyarwanda hari cya kintu cyo kwihangana, cyo kwihanganisha umuntu, cyo kuvuga ko niba uri kuribwa ugataka cyangwa ukabivuga uba y'ikigwari, ugasangaho kugira ngo abantu babone izo serivisi. Ni ukuri nubwo bari kubivuga gutyo, ariko abaza imwe tegereje ku bantu babone iriya miti y'ububabare nagayo tubona usanga abantu bayigera bayibona ari bake kandi imiti hari niyo mpamvu ngira ngo tufite amahirwe yo gukorera kuri radio mukama duha ibiganiro binyuranye abatwumva barushaho gusobanukirwa no gukangurira abandi amaradio nayo ni bumwe mu buryo twakoresha kuko hari abantu benshi usanga barwo
tubabarira banza telefone iyo mutumirwa icitse reka twongere tumuhamagare Diane uranyumva
ndakumva
yari iti telefone yari icitse wakanguriraga abantu kuba bakwitabira serivisi bahabwa bakafata nk'imiti igabanya ububabare aho gukurikiza ibyo kuva ngushinyiriza
kuko n'imiti ya morphine ingiye igabanya ububabare ku rwego rwa nyuma nayo irahari kubera yuko hari amategeko menshi yatowe n'abadepite yerekana yuko kuribwa kure ku muntu agapfa ababara bibangamira uburenganzira bwa muntu ku gihugu yagize ikibahiriza uburenganzira bwa muntu ntabwo twagombye kwibagirwa yuko umuntu agomba kubaho akanapfa mu cyubahiro adasinyaguriwe n'uburwayi uburwayi rero bukomeye kanseri diyabete iyo zigeze aho zica umuntu iyo atabonye serivisi za paliyatifu abapfuye mu gashinyaguro niyo mpamvu abanyarwanda benshi bagombye kumenya izo serivisi ku mavuriro ya leta hari n'abagiraneza benshi bagenda bazitanga aribo bagombye kumenyekana ariko na sosiyete nyarwanda yagombye kuva muri ikintu cy'umuco wo gushinyiriza abantu bakavurwa bagakurikiranwa
twakire na Iri Defense uranyumva uri hehe
ndi Kigali mu Rwanda
ye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
bo ite inyunganizi nk'ebyiri ariko no gutuma umutumirwa kuko umbise ko ari umuntu ufite ijwi rigera kure gusage icyo mvuga hari abantu nyine ego nibyo bavukana ubumuga budakira urugero hari nk'abana bavuka akagira nk'imyaka icyenda niba ari kuvuka wenda tujuje igihe cyo kuvuka sinamenya akagira imyaka icyenda adashobora kuba yanicara atakitamika ibyo kurya mbese ababyeyi babafite nubwo hari abavuga ngo babyeyi ngo bafite ngo imyumvire ngo yo kutajyana abana ngo bakabahisha mu bikari aha abanyarwanda bageze nta muntu ugifite ubwenge buke bwo guhisha umwana mu gikari kandi tuzi ko abana n'ubumuga bafite agaciro hari n'ibyo bakora bibiteye n'imbere ndetse rero ababyeyi ahubwo bafite ikibazo cy'uko ibyo bigo bifasha abo bana bavukanye ubumuga budakira wenda bavukanye ubumuga bagira ibintu bigishwa kugira ngo bagire icyo bimarira amavuriro cyangwa se ibigo byakira abo bana birahenze cyane ku buryo butanga ikigo cyakira nk'abana giciriritse kiba cyasabwa nk'ibihumbi nka 200 cyangwa birenga buri kwezi kuri uwo mwana ugasanga nta mubyeyi wo mu byaro uciriritse wapfa kubona ayo mafaranga ubuvugizi cyangwa se wenda niba ari uburyo mituwere n'ubundi bwishingizi bwa rubanda rugufi bwakorana n'ibyo bigo abafite abo bana mu by'ukuri baba bari hirya no hino bandagahita uko waba atazi ko ubwo bufasha butangwa ahubwo serivisi zirahenze cyane urundi rugero hari indwara zitandura kandi zikomeye cyane abantu barwara wamugeza kwa muganga bakakubwira atazajya wenda akorerwa isuzuma cyangwa se gushyirwamo amaraso cyangwa se gufashwa mu bundi buryo bakubwira bati serivisi uzajya utanga byibura miliyoni 1,500,000 byibura mu kwezi urwayi rero yabyumvise rugero yabyumvise azi ko mu rugo rwe nta n'ubutunzi bw'1,500,000 afite rwose ntiyarenze ukwezi atarapfaye n'ibintu niboneye ibyo rero ikindi cya kabiri cya gatatu hari abantu njye nabibonye ku muntu umwe wo muri famiye yarwaye indwara nk'uko udakira arambwira ati mu Rwanda amategeko yacu ntibyaburamo niba urwaye imyaka irenga 7-8 uba mu bitaro kuki abadepite bacu baticara ngo badutorere amategeko niba umuntu abyihitiyemo kandi abishaka abona ko uburwayi bwe bugiye gusigaho mu muryango w'iheruheru akisabira byibura kuba yategura ishinge cyangwa yahabwa ikinini runaka kimugabo kimuhagarika ubuzima akigenda mu mahoro gusiga umuryango we mu bukene kuko abanyarwanda bamwe baba bafite ibyo byifuzo ariko nta tegeko ryemerera abaganga kubikora paka umuntu abe mu bitaro umuryango usimburane kumurwaza kandi abizi neza ko atazakira kandi amafaranga agenda mu muryango ari menshi ahubwo agasiga abo mu muryango mu bukene numva rero bo bayobozi bazahura urumva na minisitiri nta kuntu minisitiri wacu yahabura n'abandi bayobozi bakomeye b'igihugu mutumye azagende abibaze hanyuma nabagezeho icyo gitekerezo niba bumva gikwiye kandi gifite ishingiro nabo bazabigeze ku badepite babe batora iryo tegeko babishyire ku murongo iyo ni cyo gitekerezo nari mfite mu batoza
iri defense urakoze rwose kuri izo nyunganizi madame Diane Mukasa uyu iri defense ibyo avuga aravuga akurikije ibintu yabayemo
you have $46
Diane uranyumva
yenda kumva
ni telefone yo umwe mu bari baduhamagaye icitse reka dukomeze kuri ibi ngibi iri defense avuga hari akantu avuzemo kajyana ni n'umuntu uvukana uburwayi cyangwa ubumuga twavugaga za ndwara zidakira harimo kanseri diabete indwara z'umutima n'izindi mushobora gufasha abantu kubasha kubaho ubuzima umuntu yavuga ngo busanzwe azi neza ko zidakira akabona imiti imufasha kugabanya ububabare akagirwa inama noneho uwavutse afite ubumuga sinzi niba hari ahantu bishobora guhurira uwavutse afite ubumuga we akagomba gutanga amafaranga menshi cyangwa se akaba mu rugo gusa icyo bagombye kumukorera bagasabwa gutanga ibyo navuga ngo ni ibya mirenge nk'uko yavuga ati birahenze nabo bavukanye ubumuga busanzwe barafashwa
murakoze hari abavukanye ubumuga twabashyira mu byiciro bibiri indefense yavuze ati umwana wavukanye ubumuga hari igihe usanga ubumuga bwakabije ku buryo wa mwana akeneye kumenya abamuryango ukeneye kumufasha ku mirire kubera ko afite ukuntu arya bidasanzwe akeneye gufashwa mu mirire yihariye hakabigiye wa mwana usanga baramuryamishije igihe kirekire akagira ibisebe ku myanya imwe n'imwe y'umubiri we hakabigiye usanga wa mwana adakoye isuku ihagije ku mubiri we ku buryo usanga byaramuviriyemo n'ubundi burwayi ibyo ubwo bufasha umwana arabubona buri muno mu mituweli n'umuvuzi busanzwe no kwigisha umuryango mu mirenge imwe n'imwe dufite abantu bahuguwe ubu tumaze kugira abantu 200 bigishijwe gufasha abantu mu ngo gutanga ubuvuzi mu ngo ku buryo mu tugari harimo byibuze abantu 200 utugari ijana turakomeje ku buryo mu gihe kizaza tuzagira mu tugari twose two mu gihugu ariko hagati aho ngaho n'abajyanama b'ubuzima bari mu tugari bari muri mu tugari barigishijwe nabo barahuguwe ku buryo igihe babonye mwene uwo mwana bamujyana ku kigo nderabuzima buri bigo nderabuzima byo mu Rwanda ariko centre de santé hari abantu babiri abaforomokazi n'abaforomo babiri bahuguwe bigishijwe mu gufasha izo ndwara ndetse no muri université abiga ubuvuzi ubuganga basigaye basohoka barangiza kwiga baramaze kubigisha ku buryo bafasha abo bantu ku buryo abaganga bazajya basohoka muri iki gihe bazajya bavura nk'ibisanzwe batajya bavura nk'indwara yindi izemo ahubwo bazajya bafasha nk'ibisanzwe bikajya kuri mituweli bikajya no kuzinda siranse aho iyo defense yavugaga wenda ni hahandi bashaka kumushyira mu ishuri ridasanzwe ryihariye mu kigo se bamukurikirana ku buryo budasanzwe ariko atari iby'ubuvuzi ahubwo ari kumufasha kugira ngo abandi n'abandi bana aho ngaho hari gisanga ibyo bigo bitari muri gahunda ya minisiteri y'ubuzima ariko mu birebana n'ubuzima imibereho kuvurwa isuku indwara zuririye ku bumuga ibyo byose biri mu buvuzi busanzwe bwa leta biri mu nshingano z'abavuzi bo ku bigo nderabuzima abavuzi bo mu ngo bo leta yashyizeho n'amavuriro igihe bananiye bakabajyana mu mavuriro manini kandi bikajya kuri mituweli ntekereza ko idefense akwiye kumenya ko ibyo bya mirenge ni igihe ari kumujyana mu kigo azabamo kigamije kumufasha kwiga se amashuri yihariye aho ngaho niho nta gice mbivugaho kinini ariko ikindi nakongera kuvuga ni izindwara za kera none Edifonsa abaye nkuvuga ati hari igihe umuntu arwara imyaka irindwi umuryango ukamukurikirana aho ngaho ari kuvuga ibya kera hatari cure palliative kubera ko cure palliative ku rwego rw'isi iki ni ikiganiro gikunze kuza kuvuga abantu benshi bakunda kuganiraho ni impaka nyinshi abantu bakunze kuvuga batese iyo umuntu arwaye kuki mutamurekera uburenganzira agafata ikinini akicira ari byo bita etanazi mu ndimi z'amahanga iyo abantu batekereza cyane etanazi n'umushakashatsi burabyerekana kubera yuko hatari ubuzima bwiza hatari quality of life umuntu atabayeho neza kubera ko atinya ko azagira ububare bukabije ntabona imiti y'ububare kubera ko azatinya ko indwara izamushinyagurira ariko igihe hari ubuvuzi bwiteguye kumwakira mu biganza igihe cyose ari kuribwa akabona imiti y'ububare igihe cyose afite ikibazo cy'imyumvire atangiye kugira amahamuka atangiye gutekereza nabi akaba afite abantu bari hafi bamufasha kwiyakira kubyakira icyo gihe usanga intekerezo za etanazi zigabanuka rwose ziza kuba nyinshi kubera gutinya iminsi ya nyuma mibi ariko cure palliative zigamije kugira ngo iminsi ya nyuma ye kuba mibi cyane nk'uko abantu basanzwe babimenyereye niyo mpamvu rero etanazi ntabwo ari ikintu bazadisikitaho n'ukize nyitamusobanura ngo cure palliative ahubwo ni isimbura izo ntekerezo zo kwiyahura ndumva hari
yego gatoya ariko mbere yuko twakira undi muntu Idefonse uko yavugaga avuga ibyo bya itanazi nkuko ubisobanuye wumvaga asa nk'ubifata mu buryo rusange avuga ati hari abantu babishaka ukumva asa nk'avuga ko ari benshi babikeneye cyangwa se babyifuza ariko kubera ko nta tegeko ribyemerera abaganga kubikora bakaba badashobora kubona iyo serivisi mwebwe hari abo mwigeze mubona baza babagana bashaka serivisi nk'iyo ngiyo
cyane bagiye bazatugana bashaka izo serivisi bitewe n'ubuhamya bwinshi ariko bamara kubona cure palliative ugasanga umuntu arisubiye tuvuge hari n'urugero rw'umurwayi umwe rwose ntabwo navuga izina rye ariko namutangaho urugero kugira ngo dufashe abandi yari yaragize kanseri y'inkondo y'umura ni umudamu noneho ikajya igira umwuka mubi izo serivisi cure palliative zidahari noneho kubera umudamu w'umunyarwandakazi imyanya ndangagitsina harafite umwuka mubi abashyitsi baraza kumva ntiyishimye akumva akagira isoni za kinyarwanda ajya kwigunga ariheba ageze igihe atavuga baravuga bati kanseri igiye kumwica urumva niba utarya warigunze warihebye urananuka cyane bidasanzwe umubiri wawe ucika intege burundu noneho cure palliative twigisha abaganga kumenya neza ikibazo umuntu afite ikibazo umuntu aba afite ari indwara y'impagarike cyangwa se indwara fizike gusa iyo kanseri aho gusanga izo ndwara zidakira umuntu anarwaye indwara zo mu mutwe z'imitekerereze n'indwara z'imyemerere ku buryo abaganga bumvuga bahuguwe cyangwa bigishijwe biga icyo bita politike ubufasha bw'umuntu muri rusange ubufasha bw'umuntu wese uwo mudamu yaje gufatwa impumuro mbi iragenda atangira kurya ibiro biragaruka umudamu aravuga asubira mu buzima busanzwe bivuga ngo icyo gihe cya mbere yatekereje kwiyahura niyo mpamvu yanize ijwi riragenda burundu amaze kuba ubufasha yaragarutse yongera aganira n'abana be ababwira amagambo ya nyuma niba ari kanseri igeze kure afata isakaramentu rya nyuma niba ari umugatulika araraga niba adashaka gusiga abana be muri konflikt cyangwa mu bibazo agenda mu cyubahiro
murakoze kudusobanurira reka twakire na Federico wiriwe neza
ego mwiriwe neza
ni wakoze kutwihanganira twamaze akanya turimo gusubiza ibibazo bindi ariko wihanganye nuko ikibazo cyabo cyangwa igitekerezo
ego bitewe n'uburyo undi muntu arayango mu Burundi urabona ko iradiyo y'ijwi rya Amerika tutayumviriza neza naje nsanga ikiganiro cyatanguye nari numvise ibyo mwariko muravuga neza ariko maze kumva ari bicanye n'iby'ubuvuzi nagize nashimye kugira icyo nakwibariza muganga ni ukuvuga njyewe mfite ikibazo gikomeye cyane rwose icyo kibazo nkaba ndakimaranye nk'imyaka nk'itanu
yego ariko umenye ko ntabwo turi bujye mu byerekeranye no gusuzuma niba ari inama wifuza izashobora kuguha araziguha kubera ko ari no mu Rwanda atari mu Burundi ariko ngaho ibariza
ni ukuvuga numvise ko mwariko muravuga ku bijyanye n'indwara zishobora kuba zidakira ariko nanjye hari indwara yafashe iyo ngwara imaze kumfata no kuvuga nayimaranye imyaka itandatu iyo ngwara nayo ukuntu yaje nk'ubu turiko turavugana ntashobora kumva ngise nk'ubwo babwishi cyane rwose nkumva umenga umuntu araje kungirira nabi nkumva umenga barace kumfata numva byarankomereye cyane rwose kandi nigera ndonka amahoro ahantu hariho hose mbane
wagerageje kwivuza wegereye abaganga Federico wegereye abaganga
umuganga negereye niyamvuye ahubwo yambwiye ngo ashobora ngo kuba mfite ikibazo ngo kihahamuka ngo ivyo ngo noba ngo narabonye ariko sinumva yuko ivyo noba narabonye navyo bishobora kuba vyokama bintera ubwo umwanya
guma hafi bakubwire
nagufasha hari akamenyero dufite mu buzima bwacu bwa buri munsi cyane cyane muri bino bihugu byacu byo muri Afurika ugenda umuntu utagenda utaraza cyane twikizemo yuko indwara z'umubiri zisanzwe arizo ndwara zonyine izi tubona n'amazi malariya diyabete kanseri arizo ndwara gusa ariko n'indwara zo mu byiyumviro no mu mutwe nubwo zitagaragara ni indwara kandi zivurwa ni ukuvuga ngo uburyo twivuza n'uburyo tuvurwa nabwo bugira uruhare mu buzima tugira ni ukuvuga ngo igihe ufite ibyemenyetso nawe ukumva ko umaranye igihe by'ubwoba bukabije ugomba rwose gukomeza ugashaka umuganga ntucike intege kandi umuganga ntabwo ari uyu w'ibinini gusa hari n'abaganga barebana n'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa n'imbaraga reka nekubyita uburwayi n'imbaraga nkeya zo mu mutwe cyane cyane yuko mu Burundi cyangwa se no muri iyi si abantu bahura n'ibibazo byinshi ushobora kubafata mu mutwe kuko bamenyereye kwijya kwivuza mu mutwe biyasebye ntabwo ari byiza urwaye indwara ikomeye bakayita amazina menshi ariko ubutwari bwa mbere na mbere ni ukwivuza bacumaga ni mu Kinyarwanda sinzi niba i Burundi uhari ujya gukira indwara irayirata komeza ujye kwa muganga no kwa muganga wo mu mutwe ujyeyo kugira ngo utagira ikibazo
hari n'umuganga twigeze kujya tubatumirira ndumva ni mediatrice nimubona yajyaga tuganira ku bijyanye n'ubwo buzima bwo mu mutwe ubwo rero nawe yaramutse abishoboye yamwegera cyangwa se akajya no kubandi aho kugira ngo umuntu amubwire ngo nihahamuka ntabwo ni ibintu bigomba kugaruka nihahamuka naryo umuntu agira uko abyifata uko arafashwa akamenya uko abyifata ubwo rero Federico wakora ibishoboka byose ugakomeza kwegera abaganga hamwe bitashoboka kajya ahandi urakoze nawe twakire Jado
Alo.
Wiriwe.
Wiriwe cyane.
Uri hehe?
Ni mu gihugu cy'u Burundi ku ntega munara Kirundo.
Yego.
Muri kuri Centre Kigesani.
Yego, mumeze mute aho ngaho?
Ni saa kwere turashima.
Nuko. Ikibazo cyawe cyangwa icyiyumvira?
Ni ukuvuga ikibazo cy'agatekerezo nari mfise. Hari ukuntu umurwayi bivaye n'ukuntu bamufashemo ashobora gupfa atari bwagere kapfa kubera utashe kumwegereza gutyo ugasanga atajya uramuremesha umureke yuko nawe ari nk'umuntu nk'uyundi kubera iyo ndwara widakira ashobora nyine guca nawe agira ihamu ugasanga agize ikibazo ariko rero akabazo nari mfite none kubera iki nk'ubu ubishitse hari ingwa rusange nyine zidakira kandi bikaba ngombwa yuko zinandukira n'abantu none nagenda amazu mutumire nk'ubu ko imiryango hari ukuntu icitamo gushyira kugeza kure uwo muntu ni nk'ubumva kubambwije kure umva bo ari bari umuryango bitari sekiriti ari umutekano wabo kugira ngo umuntu ntaze bambikize nk'iyo ndwara reka kaze nshaka kumubaza kubera hari ingwara usanga nyine zandukira gusa umuntu agasanga nyine umuntu we niyo muheba kubera agwaye mu gukana aranyine agasangiye namwegereza kubera iyo ndwara bityo usanga rero ntukabegeretse kubera nyine izo ndwara zabo ziba zidakira kuko burya ikindi nacyo ari ukuntu usanga mu nabwa mavuriro amwe n'amwe hari ukuntu n'ukuntu bafata abo bantu usanga rero batagiye bararemesha nabo nabo nyine bagize ikibazo nyine murakoze cyane mugire umunsi mwiza
yego nawe urakoze ugire umunsi mwiza Jado hanyuma uratwumva ku murongo tukugumishaho kugira ngo wumve igisubizo cyangwa
ni mu nyishurire ko nta kibazo
ye bugumye hafi rero ubwo agusubiza Diane Jado Jado rwose arimo aravuga ikibazo cy'indwara zidakira ariko kandi ishobora kuba yakwandura umuntu yakwifata ate kugira ngo adatererana umurwayi we mu rugo amufashe ariko kandi nawe irinde kwandura
urakoze abundi Jado indwara zidakeke kandi tuzi yari yo ariko amahirwe ariho nuko indwara zidakira hafi ya zose ntabwo zandura
sinzi ashobora kuba yashaka kuvuga yenda nka sida
HIV umugera wa sida mu kirundi ngo niko mubyita niyo ndwara idakira yandura nawo izindi ndwara zose zidakira ikintu zihuriyeho nuko ntabwo zandura kandi uburyo bwo kwirinda umugera wa sida twese turabuzi ni ukwirinda guhura n'amaraso ye kuri maso yawe amaraso y'umurwayi yinjira agera ku yawe kuri ikindi ni uko batakora imibonano mpuzabitsina idakingiye ubundi umurwayi ufite sida arafashwa ararwazwa nta kibazo abantu n'abantu mu muryango bisanzwe nta kibazo izi ndwara zakira yo kanseri diyabete indwara z'imitima ntabwo zandura iyo uri kuvuga niba yandura wayimbwira ariko indwara yandura zihuriye yuko zirarakira buriya
ye Jado hari indwara yindi watekerezaga uretse iyo ngiyo twari tuvuze ya sida mu mugera wa sida ushobora kwandura hari iyindi watekerezaga Jado telefoni ye ngo yacitse iyo ahaba yari kutubwira niba hari iyindi umuntu akagerageza kumusobanurira neza ye Diane ni hehe noneho mwumva hakwiye gushyirwa ingufu mu kunonosora ibijyanye n'ubuvuzi cyangwa se n'ubufasha buhabwa abo bantu bafite indwara zidakira cyangwa imiryango yabo
murakoze haramutse hari abaganga b'amavuriro yo mu Rwanda no mu Burundi no muri kano gace kacu bari kutwumva ku baganga ndashyira imbaraga cyane mu kiganiro n'umwanya bahana hagati yabo indwara zidakira ntago zivurwa zihuta bisaba yuko umurwayi ahabwa umwanya ukamwumva ukamenya neza neza aho bipfira cyangwa ahakeneye ubufasha kubera yuko buri indwara iba yavuye kuko yo ntago iri bukire ubona ugiye kureba umuntu ndakangurira abaganga ibigo by'amayuniversite bishobotse baze muri iyi nama kugira ngo bumve barusheho kumenya icyo bakora kuko aho hari ikibazo usanga serivisi zirahari abarwayi ntabwo bazibona n'abaganga usanga hari igihe zitatanzwe atari uko bafite ubushake bukeya ahubwo ari uko batamenye nkaba nagira ngo mbakangurire kuza muri iyi nama mpuzamahanga tugize amahirwe yarahari tuzi inama iminsi itatu ariko noneho ngira ngo barusheho kumva yuko ubuvuzi bw'indwara zikomeye zidakira zigeza ku minsi ya nyuma burahari kandi ni ngombwa cyane burakenewe ari abarwayi babigiremo uruhare ari umuryango ubigiremo uruhare bavuze umuntu be kumugumisha mu rugo be gucika intege hari wambwiye ngo bamara imyaka irindwi mu bitaro yigeze kubivuga ni defense ntabwo bikwiriye ko umuntu amara imyaka irindwi mu bitaro afite umuryango icyagomba gukorwa na muganga kiba cyakozwe mu mezi atatu ya mbere iyo myaka irindwi rero mu bitaro haba hari ikibazo hagati y'ibitaro n'umuryango we kuko yagombye gusubizwa mu muryango we umuryango ukamugaburira cyangwa se ukamugemurira mu muryango n'abaturanyi bakamusura ubufasha yabonaga kwa muganga akenshi usanga ari ubufasha yabonera no mu rugo umurwayi akabonera ubufasha hafi yiwe icyo ni kimwe kandi bisigaye biri gukorwa mu mavuriro menshi umurwayi yamaze amezi atatu anatanu asubira mu rugo agakurikiranirwa mu rugo akitabwaho n'umuryango we bafatanyije n'abaganga kandi ntababaye nkawe n'ikibazo
byorohereza n'umuryango ugomba gusiragira bagemura bajya ko hari n'umugomba kumurwaza iyo bari kumwe mu rugo biroroha
binahuza umuryango n'umurwayi ntihakagire bitana ba mwana ngo nararembye mbura banyitaho umuryango wanjye ugasanga iyo umuntu kuko wese palliative zigamije yuko umuntu niyo yanapfuye apfa mu cyubahiro turwanya yuko rero umuntu yakwigendera umuryango ufite amakimbirane agasiga amakimbirane yaturutse ku burwayi bwe mu muryango ugasanga asize abateye umutima kuvuga ngo ntabwo yadukurikiranye ntabwo twamukurikiranye kanaka ntiyamurwaje kubera ko hari kure kubera ko arwaye igihe kirekire materimi ya separatifu avuga ko ari fatigue yatwanya abamuvuraga bagize fatigue kubera imyaka irindwi umunani ariko yagiye mu rugo iyo bikozwe neza iyo fatigue ntabwo izo
Yego. Radijwe ya America i Washington DC mu kinyarwanda no mu kinyarwanda kiganiro muri isanga ho tuvuga ku bufasha buhabwa abarwayi bafite uburwayi budakira aribyo bita palliative care cyangwa se soins palliatifs. Tukaba turi kumwe n'umuhuza bikorwa wa palliative care ku rwego rw'igihugu mu Rwanda, ni mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cya ministeri y'ubuzima mu Rwanda. Nagira ngo noneho dukomeze tujya ku murongo wa telefone twakire na Gaspar. Gaspar. Wiriwe neza.
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ni mu Bugesera.
Wongerejwe. Ye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Na ukuvuga ngo kuri ibyo insanganyamatsiko muri muraganiraho. Ni nziza kandi biba byiza ko iyo abaganga babashije kwegera nko ku barwayi bakabaha serivisi zinyuze. Kugira ngo n'ababagana nabo babone ko baba bishimiye. Ariko harimo abantu ba mugani bagenda bagira imbogamizi nk'aho bafite indwara zidakira, ugasanga ntabwo bitabwaho neza.
Gute?
Ariko usanga nk'umuganga usanga atareba neza nk'abarwayi, ugasanga afite ibindi ahugiyemo, ugasanga serivisi ari gutanga ntabwo imeze neza.
Ahugiye mu biki? Ko batagikoresha na telefone mu gihe cy'akazi?
Hari abo usanga bagenda bagasanga bazikana rwihishwa. Baba zifite kuba bazifite rwose pe, barazigendana kabisa.
Aho se wa mukobwa?
Aho nahagana hehe?
Aho se wa mukobwa umwe agatukisha bose?
Aho ni muri ivuriro
usanga nk'ivuriro jyewe nk'ahantu umubiri.
Yego.
Ubu ngubu rwose nzi ko yenda z'ejo, z'ejo nagiyeyo pe.
Ni hehe rero niho yakubazaga?
Hano ku bitaro bya Gashora.
Ya Gashora?
Usanga serivisi nyine pe igenda neza pe.
Ikigo nderabuzima cya Gashora?
Ariko harabo usanga nyine badatanga serivisi neza.
Okay, ni byiza navuga ngo mu jisho rya bagenzi banyu natwe turi jisho ry'abanyarwanda, ni byiza nk'uko ubonye ko yatanze serivisi nabi, hari ahantu na muryango wanditseho customer care cyangwa se kureba ko serivisi atanzwe neza ku kigo nderabuzima. Cyangwa nimero za telefoni z'umuyobozi ziba ziri ku nzugi handitseho ngo igihe utabonye serivisi nziza urahamagara uyu nguyu. Ntabyo bashyize ku rugi rw'ivuriro ryabo kuri buri muryango
nyine biriho, ariko hari nk'umuntu aza nta telefone afite, ngombwa ko apfukiranwa gute.
Ariko ushobora kuzandika ukaza guhamagara wanageze yuge.
Wanageze yuge ariko harimo batabizirikana.
None se wewe warabikoze hagataho?
Narabikoze nyine bagenda bagezaho bakavuga ati umuntu nyine tumaze iminsi na tatu mwigaho nyine nk'abari mu bitaro bakabaza gukemura.
Icyo uvuze nicyo, hari igihe usanga hari abantu bananiwe mu buzima bwa buri munsi. Icyo twasanze muri soins palliatifs, ubwo ndabijyana muri ubwo buryo bwa palliatifs cyangwa se kuvura abarwayi bafite indwara zidakira, uko Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga nyinshi mu ndwara zikira, impfu z'abana, izi ndwara ziterwa n'umwanda ari isuku nkeya, izo twita indwara z'iterambere rikeya, niko abantu barushijeho kugira icyizere cyo kubaho kirekire. Usanga abantu basigaye barushaho kurama. Mbere twari tugeze ku myaka 1940, nyuma y'amaherere yaguriye u Rwanda Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko noneho ubu ngubu tugeze byibuze ku myaka hagati ya 34 gusubiza hejuru. Niko rero abantu benshi barushaho kugaragaza ziriya ndwara noneho z'imitima, imyijima, imitima kanseri. Uko ushobora kuzigaragaza ni uko nguko abantu basigaye bajya muri Cafe Day, sinzi uko nabyita, bakajya muri siporo rusange, bajya muri siporo rusange bakanabapima buri ku cyumweru ahantu henshi ngo umuco umaze kuba umuco. Ugasanga abantu bari bafite indwara bari bafite muri bo zitari zizwi, indwara z'imivuduko myinshi, indwara zinyuranye, noneho na za diyabete. Ugasanga amavuriro asigaye afite akazi kenshi cyane. Abaforomo rero n'abaganga nabo ni abantu, yego turi kubafasha kugira ngo babashe kugendana n'aho bigeze, ariko hari igishobora guhura nawe yananiwe, hari igishobora guhura nawe yagize akazi kenshi, nawe ni umuntu, kubyagaragaye yuko nabo bananirwa ugasanga bafite igihe cy'uburwayi nabo bakagira imiti ikomeye ikabije bakagira umunaniro rwose ko ntabwo ari serivisi nziza ku buryo tuye palliative turi kuganaho ubwo rugendo turimo turateganya ko mu gihe kiza n'abaganga tuba tubahatekerezaho kuko n'abakeneye kwitabwaho reba kwita ku barwayi ba kanseri n'aba diyabete n'indwara z'imitima buri munsi na uri umuntu kandi nawe ushaka kuzirwara niyo mpamvu tugira ngo n'abarwayi n'abanyarwanda bajye bagenda bumva kuko agira kwa muganga yabona batinze gatoya bagahita murakaza ugasanga turabafata nk'atari abantu kandi nabo ni abantu simbarengera bagomba gutanga serivisi nziza cyane kandi ariko natwe banyarwanda twumve ko abaganga abaforomo nabo bafite akazi kenshi kandi cyane.
Yego Gaspard, warangije igitekerezo cyawe, twakira abandi cyangwa ushobora gusoza niba hari ikindi warusigaje?
Ndumva nge narangiriza aho ngaho, yenda icyo nabashishikariza nuko iyo ngingo ari nziza mwaganiriye ko kandi murakoze.
Urakoze cyane, nawe turagushimiye.
Urakoze.
Ubwo rero dukomeze tuganira ku twakira n'ibindi bitekerezo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Mutwihanganire telefone zabo zirimo ziracika zimwe na zimwe, hari zirimo gushiramo n'amafaranga, ariko turakomeza mu kanya tuganira kuri iki kibazo cya swe palliative cyangwa se palliative care. Diane, ibyo murimo mudusobanurira, hari nk'ibitaro bingahe umuntu ashobora kwifashisha afite nk'izo ndwara zidakira akeneye swe palliative mu Rwanda?
Murakoze. Ibitaro bikuru byo mu Rwanda byose by'ama universite bifite izo serivisi za swe palliative. Ibitaro by'uturere 42 nazo byo bifite izo serivisi za swe palliative. Byibuze mu bitaro by'uturere byose harimo abantu 5 bize basobanukiwe izo swe palliative banazishinzwe. Noneho no mu bigo nderabuzima izo twita centre de sante hagiye harimo byibuze abaforomo 2 bahuguwe ku buryo twifuza noneho ko abanyarwanda barushaho kumenya izo serivisi cyane. Noneho umuco wo kuvuga ngo umurwayi basandatu azakira turamucyuye najya gutegereza nagukiriho, umurwayi basandatu azakira turamucyuye ajye kwitabwaho mu rugo cyangwa ajye kwitabwaho ku kigo nderabuzima kegereye hafi yiwe yabe separatifuje ndavuga ngo hari n'ibigo byigenga n'abapartneri bacu bafatanye ko rwa minisiteri y'ubuzima basigaye baratangije izo gahunda cyane. Ho muri mu bitaro bya Kibogora hariyo serivisi ya separatifu nziza ku bari mu ntara y'Iburengerazuba. Bushenge bafite gahunda nziza ya separatifu. Mu Gatenga hari abasura abarwayi mu ngo kandi izo serivisi ni ubuntu. Mu Musanze mu Ruhengeri hari ikigo ikavuga ari ikigo cya serivisi ya separatifu. Inyamirambo abasiramu b'Inyamirambo bafite programu nziza cyane isura abarwayi ifasha abarwayi harimo n'abaganga bafite ekipe nini ya swe palliative barimo gushaka kugira ngo bagere i Rwamagana ku basiramu mugana hagati kuvuga ngo n'abasiramu ku mushinga wa Fisi Rwamagana w'abasiramu n'i Nyanza ku buryo izo serivisi ari muri leta zirahari. Ariko noneho hari n'abafatanyabikorwa ba minisiteri y'ubuzima bari gutangiza ibyo bigo bari kugenda bafasha abantu kubaho mu cyubahiro n'ubwo arwaye indwara ikomeye idakira.
Bamwakiriye rero umurwayi bamwakiriye mu kigo akaba ariho ari ya nta mafaranga bamusaba icyo gihe bamazi ko yakoresheje menshi yenda mu kwivuza mu kugura imiti kugeza aho noneho amenya ko n'uburwayi bugeze kure atazakira. Izo serivisi zose azibonera ubuntu na ya miti y'ububabare mwavugaga nka morphine byose abibonera ubuntu?
Imiti babaye morphine yo ni ubuntu ahose haba muri leta haba muri prive ku murwayi wa swe palliative mu gihugu cyose ku buryo ntabwo rwose umuntu yagombye kuyishyura. Noneho ku bafatanye ko rwa minisiteri y'ubuzima abenshi ntabwo bishyuza, abenshi bagenda bagerageza kutishyuza izo serivisi nkabona babwiye ntabwo bishyuza. Kandi noneho no kuri mituwere ku bigo bya leta separatifu ziri mu buvuzi busanzwe bwishyurwa na mituweli ku buryo ugiye kwivuza mu kigo nderabuzima cyangwa ukenye umurwayi wawe ashaka uriya muti w'ububabare budasanzwe afite impapuro z'umuganga z'uko aje gufata umuti ari no murwaza abasha kujya kumufatira noneho ubu ngubu kuko twa tubati yaryamye n'ubugeza buri munsi ajye kuzana umuti n'umurwaza n'umuvuzi wo mu rugo bano turi kuyadushyiraho ahanyuranye babasha kujya no kuyumuzanira kugeza uyu munsi ntabwo wishyurwa n'igihe uzaba uri kwishyura iyo serivisi uzaba wamaze kugera kuri mituweli ku buryo uzajya wishyura nk'indi miti yose ya mituweli.
Ese uyu muti wa tuvuge uwo muti wa morphine ukora ku bantu bose ukabagabanyiriza ububabare nk'inahangaha ubona hari imiti itandukanye batanga igabanya ububabare bitewe n'umuntu bitewe naho ababara cyangwa se bitewe n'uko umuti uyu n'uyu utakishoboye ubwo ububabare akeneye undurenzeho cyangwa wo mu bundi bwoko hari ndetse n'ababigiraho akamenyero bya bindi bavuga addiction agahora yumva ashaka gukomeza gufata iyo miti mwebwe mufite imiti itandukanye mukoresha cyangwa n'uyu nguyu wa morphine gusa ku bantu bose
hari imiti itandukanye bitewe n'ububabare bw'umuntu no kuvuga ngo morphine iza hahandi ububabare bugeze ku kiciro cya nyuma cya gatatu naho indi miti isanzwe y'ububabare ku kiciro cya mbere ku kiciro cya kabiri n'icya gatatu hari imiti isanzwe nayo iri ku mituweli y'ububabare bitewe n'ububabare umurwayi afite. Impamvu morphine tuyivuga cyane tuyikorera ubuvugizi ni uko OMS ariyo yatanzeho rekomandasiyo ku rwego rw'isi nk'aho ari umuti umuntu ashaka kuwuha igihe kirekire ugabanya ububabare. Ni morphine nayo ikoze mu buryo bwa solisiyo y'amazi ifata abantu kuko abantu barembye bigisanga kumira ibinini guterwa inshinge za buri gihe bitaborohera morphine y'amazi nk'uko umuntu anywa amazi niyo tuba turi kuvuga cyane ahanini niyo igabanya ububabare hafi ya bwose ukuyemo nk'amakanseri y'amagufa nayo afite indi miti nayo hano mu Rwanda irahari ariko indwara nyinshi ziganisha kuri separiyative morphine niyo OMS yakomanda nk'umuti mwiza udatera addiction cyane kuko hari iyindi mu Rwanda twakoresha bakoresha mu bundi buvuzi bugabanya ububabare bwihuse atari ububabare bw'igihe kirekire usanga ari umuti umuntu agomba kunywa iminsi itatu ibiri aya muti yemewe igihe kirekire yamutera addiction arizo zitwa petidine nayo iri muri groupe ya imwe na morphine ariko yitwa opioids
yeyo ngiyo niyo irimo guca ibintu ni nahangaha
yego niyo mpamvu turi kuvuga turi gukuzamura cyane kwizo kuri morphine solution kubera yuko iri slow release kandi sinzi ko ndivuga ishyira mu muntu vuba kandi noneho igenda ijye kuri receptors za durere gusa z'ububabare gusa niho iyo udafite ububabare mu mubiri wawe ntacyo iri bufashe ngo gutere ku kwa kuba addicted cyangwa se kumva uri hayi yamwe cyo byabwenge n'ibindi
n'ibindi byo mu Rwanda nibyo bituma na maswing cyangwa zinzi ibintu njya numva bivuga ari hayi
kandi ari hayi ntabwo nzi ko bizisobanura iyo solution dukoresha kuko tuzigeza kijya mu giturage no hasi kugira ngo ibe ikiyo byabwenge nuko isobe cyo cyita booster ni undi muti uwusunika uyisunika kugira ngo ibashe kugira imbaraga zo kuba ikiyobyabwenge. Uwo muti rero iyo product iyo ntabwo niyo duprotecting ntabwo tuyivuga na nubwo yinjira mu gihugu niyo duprotecting kugira ngo biragoranye kugira ngo morphine dukoreshe ya solution y'amazi ibe ikiyobyabwenge kubera yuko kugira ngo ikiyobyabwenge ibayivane mu mazi bayikore mu ikiyobyabwenge hari booster booster bivuze ni ikintu kiragusunika kugira ngo koko ugomba gukora.
None se mudafite iyo booster mwabigenza gute kugira ngo ukeneye nyine uyikeneye wayibone kandi mudatuma yinjira mu gihugu?
Iyo booster ndikuvuga ntabwo yari umuti ntabwo tore nka gitumo cyo palliative ntabwo iyo booster nimikeneye
ntabwo muyikeneye
ntabwo nyine kuyivuga
yego okay nta kibazo
ndabona nyine ko abantu bayimenya ikeneye nyine kuvuga ni morphine solution kuko impamvu iyo solution tuyivuga cyane nuko iragoranye kugira ngo ibe yavamo ikiyobyabwenge bisaba indi produit kugira ngo ibe ikiyobyabwenge
tutari bunavuge rwose
iyo rero niyo bita iyisunika iyisunika kugira ngo ibe ikiyobyabwenge.
Yego twakire na Samuel noneho Samuel
karame karame
wiri uri hehe?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza.
Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego murakoze.
Ye ko watinze kuduhamagara.
Ikibazo cyari cyare.
Birumvikana. Nuko nivugiraga direka tuguha umwanya noneho wibariza ikibazo cyawe cyangwa utanga igitekerezo.
Ndashimira umutumirwa ku kiganiro kizaduhaye tugereje.
Yego.
Ku bantu bafite indwara zidakira.
tuzi ko kwivuza kwabo rimwe na rimwe ari bye bibasaba kwikora ku mufuka wa kandi rimwe na rimwe ubushobozi bukaba ari buke nta kuntu bakorohereza abo baturage badafite ubushobozi bwinshi igiciro cy'imiti bafatana bakakigabanya
igiciro cy'imiti yavuze ariko kubona mitiweli ikora komeza ubwo hanyuma ubwo araza kugusubiza
hari aho mitiweli ikora naho kubera uburwayi ifite ari igihe biba ngombwa ko urenga icyo cyiciro cya mitiweli wenda
ufite nk'urugero rw'imiti
ntabwo waba ufite nka kanseri wenda yo ku bwonko umuryango mitiweli izakuvuza ijana ku ijana utikoze ku mufuka
Samweli
iye ni Samweli
karame
Samweli ahubwo nuko tumenya hari ukuntu abantu batari serivisi bahabwa buriya mituweli hari ukuntu wagira ngo ahari bayisuzuguye uzi yuko buriya kanseri iyo wivuje ku kigo nderabuzima bagasa bagakeka ko waba ufite kanseri bagahita kohereza ku ivuriro rikuru ry'akarere utangiye gutona serivisi kuri mituweli ku buryo kurya karere ibasha kohereza kuri sehashika na sehashika ibasha kohereza fayisari mituweli hose igakora ni kanombe na cya cyuma cya radiyoterapi kimwe gisubizo twajyaga kureba mu buhinde abantu benshi bajya kureba mu buhinde ni murago bikanombe kirakora kandi kuri mituweli
iyo byanze mu rwanda
bakakuzanira kubera yuko bakeka ko iyo mituweli itageraho hose aho abyishyura niho ngira ngo Samweli ubyumve unabwiye n'abaturanyi ni uko ntabwo mituweli uburyo mituweli yubatse ntabwo ushobora kuva mu rugo guhita ujya kuri sehashika cyangwa guhita ujya kuri fayisari ugomba kubanza guca ku kigo nderabuzima mwegeranye kugira ngo barebe ko ubwo buvuzi babuguha basanga batabushoboye agahita kwihutisha kujyana ku ivuriro rikuru ry'akarere aho ngaho niho abantu benshi baba batazi ugasanga arasiragira kubera kutamenya uko sisiteme cyangwa se ibigo nderabuzima byubatse muri mituweli ugasanga umuntu abashije kumenya ahasa nuko abigenza ariko iyo uhereye ku kigo nderabuzima muturanye bakareba bagavuga ati ntabwo twabishobora bahita bakoherereza ku bitaro bikuru by'akarere bitaro bikuru by'akarere bikareba ibyo bishoboye bikari gukorera vuba vuba basanga aricyo badashoboye bakakohereza ku bitaro bikuru nanone bya referanse cyangwa se bya universite CHK CHUB Kanombe naho banirwa hari serivisi noneho batangira guhanahana zirimo n'izihererwa muri fayisari n'ibaye ngombwa iyo byaciye muri izo nzira mituweli irakora ni mituweli ugenda ukoresha gusa icyo fayisari cyangwa se hashika ni ukukubona utaregeze uta mu zindi nzira wenda wabasha kuba wakwivuriza hafi y'iwawe bakakuvura mu buryo buhenze kandi byawe uvurirwe hehe hafi y'iwawe ikigo nderabuzima ariko bakavuga n'uwundi muntu urembye
ndumva bisobanutse rwose
ubu birasaba kuzongera ubukangurambaga benshi mu midugudu
wabyumvise nawe ubwo bintu umwe rero
ndagutumye kuko abantu cyane cyane abantu ba kanseri bisaba ko bihuta kanseri zirakira iyo zavuwe kare nubwo ndi kuvuga tuye pariyative icyo dufite ngira ngo bari gukurikira radiyo babyumve abanyarwanda bakurikira radiyo n'abandi bakurikira ni uko abantu benshi baza kwivuza barakererewe abantu dukunda ubuzima ni byiza tugomba kubukunda ubuzima ni bwiza mu kubukunda no kwivuza ni ngombwa
ubwo rero mu masogonda icumi gusa dusigaranye nimutange inama muri rusange muri make
murakoze nagira ngo mbashimire ariko none inama ntanga ndatanga inama z'uko abanyarwanda bamenya serivisi ziri mu gihugu bakazikoresha ni izabo nibo bazishyiriweho hari serivisi zo kurinda indwara zidakira hari serivisi zo kuvura indwara zidakira hari na serivisi za preparative igihe indwara yanze gukira kandi ziri mu gihugu cyose ni uburenganzira bwa muntu kubaho ukarwara ukarinda unitahira uri mu cyubahiro cya kimuntu ikindi nagira ngo mbakangurire abaganga abaforomo abantu bose babishaka amayuniversite kuza mu nama mpuzamahanga kuri preparative izabera mu Rwanda ni inama ikomeye nziza izabirimo abantu bose mpuzamahanga n'umuguke kuri palliative.
Yego Diane, urakoze cyane. Ni umuhuza bikorwa wa palliative care cyangwa se palliative ku rwego rw'igihugu mu Rwanda. Ndamushimiye cyane ku bisobanuro yatanze ku buhanga bw'ibyuma. Hari Dane yarafatanije na Fasil Gebeho kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Mwese rero aho muri, tubashimiye kwa mwateze amatwi n'ibitekerezo mwaduhaye ndetse n'inama n'inyunganizi. Mukomeze kugira ubuzima buzira umuze.